wani fadabarra bucin shi motumma America akum qaraje da embassy ta Israel jiru Tel Aviv ra lafum falama jabdu qabd Jerusalem tugudan sifati Palestine fi urani Israel Gaza rat wallabet inni Palestine afurtami ko kulumate Jeff Catry fi Heather Murdoch to dutana Washington DC fi Israel in werge
hirri hokaran gutame lafat gege famura fageny kilometra ibato ko lafangunet angawna America afkan Israel Jerusalem ke sat embassy in yerobanan walit qabamani turan Motumoni addunyar rajran embassy in America Tel Aviv ke sa akhin bane kan barbadan taus President Trump baati mudde darbe ta'u qabajechun didda agarsisan biyonni heddun ammayu embassy ofi Tel Aviv ke sa qabu sirna kan rat kan argaman Sudan Trump Jared Kushner gorsa White House if akka jila America sirna kan rat argamaniru Kushner haasa dhageessisaniin pirezidaantonni Ameerikaa duraan turan embassy kana iddoo isaa jijjiiruuf imaammata yeroo dheeraaf ture fiixaan baasuu mannaa duubatti deebi'an jedhan. Trump garuu waan jedhe hojiirra oolchee jiraa jechuudhaan abbiyyuu isaa faarfe. Trump Israa'eliif Faalestiinota gidduutti nagaan waariinsa qabu akka argamu gochuuf cichi Ameerikaan qabdu kan itti fufu ta'uu dubbataniiru. Israa'eliitti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteetsi kan ta'an David Friedman embassy kun gama sitti banamu galateeffataniiru.
On this exact day, 70 years ago, at almost...
Waggoota torbaatama dura guyyaa har'aa yeroodhuma wal fakkaatutti David Ben Gurion walabummaa Israa'el kalabsan. Daqiiqaa 11 boodammoo Pirezidaant Harry Truman Israa'el biyya deebitee dhalatte gochuudhaan Yuunaayitid Isteetsi biyya jalqaba beekannaa kenniteef ta'uushee beeksisanii jedhan. President Donald Trump embassy in United States Tel Aviv irraa gara Jerusalemitti darbu kan yeroo dheeraaf danqame dhumate jechuudhaan ergaa viidiyoon waraabameen sirna qophaa'eef ibsa kennaniiru.
Israel is a sovereign nation with the right like every other sovereign nation.
Israa'el biyya ofiin of bulchitu kan akkuma biyyoota of bulchan kabiro magaalaa guddoo ofiishee murteeffachuuf mirga qabdudha. Haa ta'u malee waggoota hedduuf dhugaa mul'ataa kan Jerusalem magaalaa galma mootummaa Israa'el ta'uusheef beekannaa hin kennin hafne jedhan. Israa'el Jerusalemin magaalaa galma mootummaa kooti ennaa jettu warri Faalestiin immoo Jerusalem bahaa biyya Faalestiin ishee boriif magaalaa guddoodhaa jedhu. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu haasaa isaanii keessatti walitti bu'iinsa Gaazaa keessaa tuqaniiru.
We are here in Jerusalem protected by the brave soldiers of the army of Israel. Led by
As Jerusalem keessatti kan argamu loltoota gootota ta'an kan waraana Israa'el kan Gad Eisenkotin hoogganamuun eegamne jirra. Loltoonni keenya gootota ta'an kabiroon immoo innaa nuti dubbataa jirru kanatti daangaa Israa'el eegaa jiru jedhan. Jerusalem magaalaa galma mootummaa Israa'el ta'uun yeroo dheeraadhaaf waliigaltee nageenyaa Israa'eliif Faalestiin gidduu jiruuf furmaata fiduuf akka dhimma ijootti ilaalamaa ture.